Download it from ilovezedmusic.com.
TK McNeil. Ben. Yeah. The future.
Nah.
You know what it is, right? See, medium.
Excellence.
One G's back, one, two, three.
Yeah.
Mongo boy, Mazabuka boy, Kopala boy, Zambian boy. Some people if you're bandit, yeah. Some tells me that I missed ya. Issue ya my party na my shows in Shilala. Issue ya my dance na ye na Shilala. Mali shive history na ve na kirara. Na tinga na tira ni shini no kulala. If you na kula, if you fine. Jumuntu wan sansa, if you fine. This is how we rogu, fwe masabala. The game rangi kumwese fyo tuangala.
Mfaya fwe kushara. Mfaya kushiva mkosula. Panti fwe kuma isoko tafua. Yuli vantu wan sansa.
Gafire chitikila imwe bandola. Mfuile nafika po bandola. Asitive la mina kwa Mungu. Inani kufita kwa teni kwa Mungu. Asilile la mina kwa haye. Inani kufita kwa teni kwa haye. Nazila chitiga gumaza uga. Ndezirenga niliko kumaza uga. Gafire chitikila palu saka. Mfuile nafika po palu saka. Gafire chitikila pakitwe. Mfuile nafika po pakitwe.
Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua.
Ama dance kumwesu bashana so. Chimomwe dance bashana so. Dance ya mkalale na ena niso. Ka dance kandela mabashaya so. Fwe dede dance na ena niso. Sinjonjo dance bashana so. Shaku shaku bashana so. Dance ya mabosele na ena niso. Jumbu dance kumongo niso. Ushanisha misana vifine so. Ushanisha mashoda zivifine so. Ukutoroka mobanono yifine so.
Mfaya kushana. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara. Mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Mfaya fe kushara, mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara, mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara, mfaya kushiba mkufula. Panti fe kuma isoko tafua. Yuli vantu vansansa. Mfaya fe kushara, mfaya kushiba mkufula.
Yeah, it's your favorite boy, TK McNeil, Ben the Future, Kidman West, yeah.